nnyo naye okufaako kuvudde ku buvune bwe yafuna emabegako ng'ali mu bitundu by'entebe ku baalemu gye baamukubira ne bamuwa ekitanda wano abasawo ba case clinic bakoze buli ekisobola yabadde 5-star treatment kubanga buli kye babadde baagala nga bakirina sente babadde bazirina ku akawunti era tuzireseeko abasawo tubadde tulina badokita babadde nga basatu at a given time nga bamulabirira naye Katonda asazeewo kyasazeewo naffe ne tukkiriza ntwala okwebaza eri maama ne ba sister baffe ba Fatuma n'abalala waliwo muto wange ono Frank muto wa Moze Radio ne bakyala ba Moze Radio bonna bakoledde wamu awatali kulwana kubanga ebiseera ebisinga abakazi bwe bagenda owantu balandika kutandika kuyomba kulwana kusimooza but it has been really a uniting factor Moses illness ebagasi bakyala be babadde nga batula wamu nga boogera nga banyumya ng'omu aleeta breakfast ku makyomula abajja ne ranchi so I really need to thank these ladies mukozi omulimu omulungi okubabuulirako enteekateeka nga beeri kati tugenda kumujja wano saawa zino agenda mu site mochare kubanga poliisi etulagidde nti balina okukola postmortem okusobola okufuna report kyekimuse kyennyini okukwata bali okubalumiriza abaamukuba nti be bamuse kuba kati ebeera mada case now so agenda mu site mochare akawungezi ka leero kutandika ne saawa 11 tugenda kubeera mu maka ga radio ku Neverland e Makindye yetugenda okukuma olumbe olunaku lwaleero bodi ejja kuva mu site mochare bagitwale ku Neverland olunaava ku Neverland olunaku lwenkya tukyanoonya kereziya etuli okumpi tujja kukolawo okusaba olunaku lwenkya kusaba nga 7-8 olunaava mu kusaba olunaku lwenkya tujja genda ku National Theatre kuba abadde muyimbi abantu betulina bangi emaka wakati bayinza obutamala so tujja mutwala mu nyumba y'abayimbi ku National Theatre olunaku lwenkya gye tujja okusula tuveeyo tugende wabadazimbidde maama ekaga tujja kumuziika ekaga ku lunaku olw'omukaaga ku saawa 10 ez'akawungeezi.